sami, langi pelele. Impilo yami, fisa ukuyiphila nawe. Zuzu nomunye, kathi ungabala naye duze. Sithandane kuze kube. Wesithandwa sami.
Survivor,
I'm loving no manga.
If I tell you that I can't,
I'm a survivor,
a survivor.